If I don't know how to pray, you please, Lord, teach me. Teach me. Oh Lord, I want your soul. But if I don't know where to sow, you please, Lord, show me. Oh yeah.
Nasa nikifa moyo leo, na kumbe kesho ndo ulipanga kunibariki itakuwaje. Ate nikikata tamaa leo, na kumbe kesho ndo ulipanga kuniinua itakuwaje.
Oh yeah, nazidi kazana kwa imani, nangoja ipo siku itafika. Kazana kwa imani, nangoja ipo siku itafika.